exclusive to Zayd Hype Man.
Juices all night like.
Gati love ni nyimbo, niwe nyimbo yanga. Gati umoyo ni nyimbo, niwe nyimbo yanga. Ninga mbele kuseni muzuba usiku kutulo.
Niwe nyimbo yanga.
Ninga mbele kuseni muzuba usiku kutulo.
Niwe nyimbo yanga.
Girl, yummy African vibe.
Niwe nyimbo yanga.
Girl, yummy African vibe. Yami African vibe. Yami African vibe.
You're my African queen, and you're so special, the best ever seen. Cause you make the sun look cool when you scheme, and your face so hot when you smile, it can steam. Chikondi chakudala, there's no one but you. Wana wa mutonga, you know I'm your boo. Kulibe na winango, there's no number two. Kafuni kacheko Israel, ka Kevin, ka Drew. You're my African queen, you look good, mchitenge. I think I'm done waiting, zabwela ni kutenge. I know the heavy ass, fale fuava fipange. Like you bought Paris, teti batisanga.
Gatinabu ni nyimbo, niwe nyimbo yanga. Gati umoyo ni nyimbo, niwe nyimbo yanga. Ninga mbele kuseni muzuba usiku kutulo.
Niwe nyimbo yanga.
Ninga mbele kuseni muzuba usiku kutulo.
Niwe nyimbo yanga.
Girl, yummy African vibe.
Niwe nyimbo yanga.
Girl, yummy African vibe.
Niwe nyimbo yanga.
Yummy African vibe. Yami African vibe.
My Sarafina, girl, I need no other beauty queen. What Mona Slayer Tina, we won't get pimple. Too bad, nini rap. How I wish I could sing, sembenima kuimbila tumanimbo.
Would I been a melody man, some like tea. For you, would I been a melody man, some like tea. Yeah.
Looking at me, looking at me, girl. Me na lie, girl, me na lie. Yummy African vibe. Let's feed our love. Tia tijubenjala, no titizi shota mulinkani za chikondi.
Gati love ni nyimbo, niwe nyimbo yanga. Gati umoyo ni nyimbo, niwe nyimbo yanga. Ninga mbele kuseni muzuba usiku kutulo. Ninga mbele kuseni muzuba usiku kutulo.
Niwe nyimbo yanga.
Girl, yummy African vibe.
Niwe nyimbo yanga.
Girl, yummy African vibe.
Niwe nyimbo yanga.
Yummy African vibe.
Niwe nyimbo yanga.
Yummy African vibe.